Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi whātekau mā toru. Exercise 43. You were with Roimata, Paura and Hori when they were discussing the trip to Tauranga. You later meet Hine Maia, who asks you about Paura and his friend's trip. Please respond to Hine Maia's queries.
There are no model answers to this exercise.
Kia ora e kare, kei te pēhea koe. Kei te haere a Paura mā ki Tauranga. Kei te haere rātou ki te aha. Kei te haere rātou ki tētahi marae. Ki hea. Ā hea rātou haere ai. Toko hea rātou e haere ana. Kia ha te utu mo te haere. Kei te haere rātou katoa mārunga pahi, ko wai ngā iwi o Tauranga. Kei te haere koe ki Tauranga, ko tai anō koe ki Tauranga.